nyumyo bulungi wenzija Boganda gira wa masanyo aga ulingeri Nange njagala ndagenga wendi wambala Jomuntu ge mwagadera mutufu kwa galwa Bowuliza byennyimba todda mavega Ogenda maso kuwobu imba wasomu Wowulida katambi kange yangu okula Ofuna masomo gempa baligenda mukuru Oliezulira wekenja ulo badala nyumya Nabaketo kufuna obufunye nsimbi mungalo Nze katonda yampanange kamutendere ddala Ogulumizi wongu nene nanyini guru Kanaka imba nakatumiri anzija Agamba kasoka yomugeze kawe Chirunjo kugamba munonte omwagalo anzija Nakwetegekera tewa bugunjufu okugwa Kabe mucharao kabe muganzi wonsaba Katonda simbula mugambire yonti nzija Muno omugamba nti omwagalo anzija Kala iya nyobo tuga notali ankolwa Neyetekateka nakulindira ddala Bino bitambala kumezo lusimuli Tainza na kuvao mugamu kumukuru Kawa mugambie konti mami ndi mukubo nzija Boyombo wa mubingo sanze kamugalo Ngalwala ze musaluni na weroze Batambula ramviri nolumwa ukunyumia Kugenda mkatalo lumu kuchachi kusaba Teriyo mkazali tambula jomuwawa Biebie bitambuza wakazi tewa virala Gota siwa kumkondo kanditali tambula Ngaona wadira wakoli numusangao Atachaya vula ntiro hava wakamusitula Muno mugamba konta mumu agarwa nzijo uwe bugunjufu
Muno mugambe tinzija Arongo sawa kore mumu njigira Ukwe walibizi busoka pokira Borondo ole nyama koga firwa Tenga kutambuli wa musu vyo mutufu ya liwa Ukuwangara ni muno roda soka pokiro uwe bugunjufu Muno mugambe tinzija Arongo sawa kore mumu njigira Ukwe walibizi busoka pokira Golondo la bichima keli tasama kuba Takula kanga kuso bichiru muongira Akwe kumira te wala batu mwisi na yeba
Chivyo kuloleza munombu oto basovya Obomu maze mwamanya gongero kuma Chechechi kule tanga tomaze mugulira Mboga kafo musange konga wakiri sovya Enze wimpi mandava temuba magova Onafuna chingo mugobye mpozi kuwasa Atenga negono wasecho talichagala Wakwesi gangana makovu tadama vega Kwesi gangunara venga chali choliku Obufumbo bugende maso jiva mikisa Na yoli vera nani akumiro mkonjera Godera kaba kumimba antisevo uva Bambega bomo teka kochivyo muondera Obomo fude chireli atasibamu kalogaya Katonda kwaya omu Tima kwenga mwenzi Nebo msivira mkete rasa lapanya Uvera moyo nebo wawa kanga woli Owe chitone chawe tati nada punsiko Kole mirimu jomu sajja taba nabuba Yengo bubiro jomu kazi mwami magara Enda chikabiri mchala wonga kafuru Zimu maro kwa uliza koko mkanzi wekobe Katobu babichingo koma weka lwakuru Omutu ya kumaye kacho chikwatire dalu Mkazo mwesige
Muno mkame tinzija Arongo sawa kore mumu njigira Ukwe walibizi busoka pokira Golondo ole nyama koga firwa Tenga kutambuli wa muso vyo mutufu ya liwa Ukuwangara ni muno roda soka kukiru Uwe bukunjufu Muno mugambe tinzija Arongo sawa kore mumu njigira Ukwe walibizi busoka pokira Golondo ole bichima keli tasama kuba Takula kanga kuso bichi yumu ondera Akwe kumirate wala batu mwisi na yeba
Zebintu nina wimbi manye sita kugira Nana njogira kububi muwade kugira Wamani na ochembuza nyamba yali Wachinuchi uzu chava chala baba mivata Musaja chata yenda angora wa sowe Yenabi umulangira tayende ratara
Tariyo
Chichitufa tenga vyampuna Bache yambisangale kuberi genda mukuru Tana yende nyali kwata mungu mungaru Karecha uswafu wa kubanga mama vizivu Abantu bende ladala dala no byadala songa tebafumba choka setani muzivola na bakazaba fumbo abange byangeri cheunyisa na nyoma kate chafune jifo anayata wakazi mbadira moko katono omwa yenda lwakubabawe kanga mukodo olwebyeta gusonga sikwesimira nekimusula munsobi tekiba kinyomu bawo ngaalina gyakoleranga ddala ggulu gwenno olikalekeri yabataddira ddala ng'oli akomawo wiikendi sente bwerema transport namubula taddira ddala kata osasira omukazi ekasula enjala oyo n'abaana baalina ekaawa ate nga basomi oba waleka mmekaawa kakululingo ddayo ku bintu by'omanya obuseere bwebiti ddala obusente bwetuleka waka n'obuba butono baletenkanya na nnyo abakazi mbwavu buno naggwe gwekikwatako amako gatambuza ebintu obikwata otyo biba bizibu ekyobwavu tafuddeyo okubeera wali n'abazirinaamanyi nti gyali mikisa ekiseera bwe kijja nga kyabugagga mu nju n'omulogaloga obe mwavu tali wangula buli lw'osimbula sigala ekanya baasaba gy'ogenze bifune odde nga wali eteeseka kati oyagala akola ati omanye nti yeewuwo era nti yeeresa byonna ebirungi ku lulwo nyabaalinze lwe zirijja naye alye ku nnyama kyekimutuuzizza kuba amaka ago geegage ndowooza kankoma akalungi kaba katono bw'osukkiriza kyekiva mu mukkutu akulaba kaakatono akiraalakiriza ewala ndowooza kenkulabyeko mmanyi togenda kutoma atandebeereero mpoza nnire lulala era gwe gwe ntumye obagambe bwe ndi kafulu kati ŋŋamba owewange kannyabo nzija ekyo naawe ky'olina okukola ssebo ng'oddayo zerumu nagendako ekanga ssaayogedde natuuka nnyaza kireera koolo n'ensula enjala twayombera ddala kumpi empisi mwambika ku ssente ze ndeka awaka kikinsuza enjala gwali musango gwange kuba ssamubuulira ate ne nnyomberawo omanyi obusungu buzibu ebitabula amaka bibeera bingi bulala sikyabwenzi kimwera lw'odda sooka kwogera abampadde yamasita mbasiimye mu ngeri masita vincent segawangenze kwongera kyensinga okusaba okola eyogera nti nzija obutoogera kibi mugambe kongojja omwenzi yaba n'ebbuba
nonno mugambe nti nzija alongoosa wakole mu munyigira okwewala ebizibu sooka kwongera bw'olondoola ennyama kogafiirwa ena kutambulira mu nsobi omutuufu yaliwa okuwangala ne munnolodda soka kwogera owawe bukunjufu munno mugambe nti nzija alongoosa wakole mu munyigira okwewala ebizibu soka kwogera bw'olondoola bikimmako ebitassa magoba takulaga nga ku nsobi kino muwongera akwekuumira tewalaba tomwesiga yeba.